Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 43, Insika Zakuweho. Iki gice gishingiye muri Matayo, igice cya 15, 21 kugeza kwa 28, na Mariko, igice cya 7, 24 kugeza kwa 30. Hanyuma yo guhura n'abafarisayo, Yesu avuye i Kaperinawumu, yambuka inyanja ya Galileya, ajya ku musozi uri hafi na Fenikiya. Yarebye ahagana iburengerazuba, abona ahantu hari ikibaya, abona imirwa ya kera ya Tiro na Sidoni, abona insengero zaho z'ibigirwamana, ingoro zaho ndetse n'amazu y'ubucuruzi, kandi ibyambu byaho byari mu bwato bwinshi. Hakurya hari inyanja ngari ya Mediteranea, kandi hirya yayo niho abafite ubutumwa bwiza bagombaga kubugeza bugakwira mu mirwa y'ubwami bukomeye bw'isi. Ariko igihe cyari kitaragera, umurimo yari agamije wari uwo gutegura abigishwa be ngo bazakwize hose ubutumwa. Yesu yaje muri ako karere yifuza kuharuhukira kuko bitari byamukundiye akiri i Betesida. Ariko ntabwo ari uwo mugambi wonyine yari afite muri urwo rugendo. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, "Mwami mwene Dawidi, mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane." Matayo igice cya 15:22. Abantu bo muri ako karere barabo mu bwoko bw'Abanyakanani, basengaga ibigirwamana kandi Abayahudi barabasuzuguraga ndetse bakabanga. Uwo mugore wasanze Yesu yari uwo muri ubwo bwoko, yari umunyamahanga, bityo rero ntiyabonaga ku byiza Abayahudi babonaga buri munsi. Hari Abayahudi benshi babanaga n'Abafenikiya, kandi amakuru y'ibikorwa bya Kristo yari yarakwiye muri ako karere. Bamwe muri bo bari barumvise amagambo ye kandi barabonye n'ibikorwa bye byiza. Uwo mugore yari yarumvise iby'umuhanuzi bavugaga ko yakizaga indwara zose. Igihe yumvaga iby'imbaraga za Kristo, yagize ibyiringiro mu mutima we. Kubera urukundo rwa kibyeyi yari afite, yiyemeje kugeza ikibazo cy'umukobwa we kuri Yesu. Yari yafashe umugambi wo kugeza agahinda ke kuri Yesu. Yumvaga Yesu agomba gukiza umukobwa we. Yari yaragerageje kwitabaza ibigirwamana ariko ntacyo byamumariye. Hari n'igihe yibazaga ati, ariko si uyu mwigisha w'Umuyahudi yamarira iki? Ariko yari yarumvise inkuru ko akiza indwara zose abamugana, baba ari abakene cyangwa abakire. Yafashe umugambi wo kugerageza ibyo byiringiro yari afite. Kristo yari azi neza ibibazo uwo mugore yari afite. Yari azi neza ko yifuzaga kumubona maze ajya mu nzira ahari buhure n'uwo mugore. Mu kumufasha mu mubabaro we, byari gutuma ashobora gutanga urugero rufatika rw'icyigisho yifuzaga kugeza ku bantu. Icyo nicyo cyatumye azana abigishwa be muri ako karere. Yifuzaga ko babona ubujiji bwarangwaga mu mijyi n'imidugudu yari hafi ya Isirayeli. Abantu bari barahawe amahirwe yo gusobanukirwa n'ukuri, ntibamenye ubukene bwari mu babazengurutse. Ntacyo bakoze ngo bafashe abaturanyi babo bari mu mwijima. Ubwibone bw'Abayahudi bwari bwarashyizeho urukuta ku buryo bwatumye n'abigishwa ba Yesu batagirira impuhwe abatazi Imana bari babazengurutse. Nyamara izo nsika zagombaga kuvanwaho. Kristo ntabwo yahise atanga igisubizo ku kibazo cy'uwo mugore. Yakiriye uwo muntu uturutse mu bwoko bwasuzugurwaga nk'uko Abayahudi bari kumwakira. Ibyo yabikoreye kugira ngo abigishwa be basobanukirwe n'ubukonje ndetse n'impuhwe nke Abayahudi bari kumwakirana ubwo nawe yakiraga uwo mugore, ariko ngo babone n'imbabazi bari bakwiriye kugirira bari mu kaga ubwo yabyerekanagamo icyo yamusabye. Nubwo Yesu atahise amusubiza, wa mugore yakomeje kwizera kwe. Yesu yamunyuzeho nk'aho atamubonye. Uwo mugore aramukurikira akomeza kumwinginga. Abigishwa barambiwe uko gutaka kwe basaba Yesu kumusezerera. Babonye ko umwami wabo asa n'utamwitayeho, maze bibwira ko ivangura Abayuda bari bafitiye Abanyakanani nawe ryamushimishaga. Ariko uwo mugore yingingaga umukiza ugira impuhwe, nicyo cyatumye abwira abigishwa bati, "Sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli." Nubwo iki gisubizo cyasaga n'ikitavuguruza ivangura ry'Abayahudi, Yesu yashakaga gucyaha abigishwa be, kandi hanyuma baje gusobanukirwa bamenya ko yabibutsaga ibyo yakundaga kubabwira yuko yazanywe ku isi no gukiza abantu bose bazamwemera. Uwo mugore yasobanuye akababaro ke abikuye ku mutima, yikubita hasi imbere ya Yesu arataka ati, "Mwami ntabara." Yesu asa naho adashaka kumva kwinginga kwe, akurikije kwirengagiza kwakorwaga n'Abayahudi bikomotse ku kuvangura kwabo, yarasubije ati, "Si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa." Ibi byasaga no kumubwira ko atari byiza kunyanyagiza imigisha yagenewe abatoranyijwe n'Imana ngo ihabwe abatari Abisirayeli. Iki gisubizo cyari guca intege umuntu wese wari gusaba atabikuye ku mutima. Ariko uwo mugore yabonye neza ko amahirwe ye yegereje. Nubwo Yesu yamuhakaniye, uwo mugore yamubonyemo impuhwe atashoboraga guhisha. Abwira Yesu ati, "Ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Iyo abana bo mu rugo baririye ku meza ya se, imbwa nazo zigira icyo zisigarizwa. Imbwa zifite uburenganzira bwo kugenerwa ubuvungukira bugwa buvuye ku meza yuzuyeho ibyo kurya. Nubwo hari imigisha myinshi yagenewe Abisirayeli, nta mpamvu nawe atagombaga kugira icyo asigarizwa. Niba yarafatwaga nk'imbwa, Mbese ntiyari afite uburenganzira nk'imbwa bwo gusaba ubuvungukira buvuye ku meza ya Yesu yuzuye ibyo kurya byinshi. Yesu yari amaze kuva aho yakoreraga kubera ko abanditsi n'abafarisayo bashakaga kumwambura ubugingo bwe. Bavugaga amagambo atari meza kandi bakitotomba. Bagaragaje uburakari bwinshi no kutizera kandi banga kwakira agakiza baherewe ubuntu. Ariko noneho Kristo yahuye n'umwe mu badafite amahirwe kandi wo mu bwoko bwasuzugurwaga abantu batabonye umucyo w'ijambo ry'Imana. Nyamara yahise yemera ubuyobozi bw'Imana bwari muri Kristo kandi ahita yizera ububasha bwe bwo kwemera icyo amusabye. Yisabiye ubuvungukira bugwa hasi buva ku meza y'umwami. Naho yahabwa amahirwe y'imbwa nabwo yari yiteguye gufatwa nkayo. Ntavangura mu buryo bw'idini cyangwa igihugu ndetse nta bwirasi bwamurangwagaho. Bityo yahise yemera Yesu nk'umucunguzi kandi nk'uwashoboraga kumuha ibyo amusabye byose. Ibi byanyuze umukiza. Yakiriye kwizera yari amufitiye. Bitewe n'ikiganiro bagiranye, yamweretse ko nubwo yabarwaga nk'igicibwa muri Isirayeli, ubu yari amaze kuba nk'umwe muri bo, ndetse yari amaze kuba umwana wo mu muryango w'Imana. Kandi nk'umwana wo mu rugo, yari yemerewe guhabwa impano se atanga. Kristo noneho yemeye gusaba kwe, arangiza icyigisho yageneye abigishwa be. Yarebanye uwo mugore impuhwe n'urukundo, aravuga ati, "Mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere uko ushaka." Guhera uwo mwanya, umukobwa we ahera ko arakira. Dayimoni ntiyongera kumutera ukundi. Uwo mugore yaratashye, agenda ashima umukiza kandi ashimishijwe n'uko gusaba kwe kwasubijwe. Iki nicyo gitangaza cyonyine Yesu yakoze ubwo yari muri urwo rugendo. Yagiye ku nkombe z'i Tiro n'i Sidoni, ajyanywe no gukora icyo gikorwa. Yifuzaga cyane gufasha uwo mugore wari ubabaye kandi akongera agatanga urugero rw'umurimo w'impuhwe agirira insuzugurwa kugira ngo bizafashe abigishwa be ubwo bazaba batakiri kumwe nawe. Yifuzaga ko bareka kwibanda ku murimo bakoreraga Abayuda gusa maze bagashimishwa no gukorera abandi batari Abayuda bene wabo. Yesu yifuzaga guhishura ubwiru bw'ukuri bwari bwarahishwe igihe kirekire yuko abatari Abayuda bakwiriye kuba baragwa kandi ko baheshejwe n'ubutumwa bwiza kuzagabana n'Abayuda ibyasezeranijwe muri Kristo Yesu. Abefeso igice cya gatatu umurongo wa gatandatu. Uko kuri abigishwa batinze kugusobanukirwa nicyo cyatumye Kristo akomeza kubigisha akoresheje ibyigisho byinshi. Igihe Yesu yagororeraga kwizera k'umutware w'abasirikare i Kaperinawumu kandi ubwo yigishaga ubutumwa bwiza abatuye Isikari, yari amaze kwerekana neza ko atemera ivangura ry'Abayuda. Nyamara Abasamariya bari bafite icyo bazi ku byerekeye Imana. Kandi umutware w'abasirikare yagiriraga neza Abisirayeli. Yesu rero yahujije abigishwa be n'umuntu utaruzi Imana, umuntu bibwiraga ko nta mpamvu n'imwe yatuma agirirwa impuhwe na Yesu. Yifuje gutanga urugero rw'uburyo umuntu nk'uwo akwiriye kugirirwa. Abigishwa bo batekerezaga ko asesagura impano zo kugira neza kwe. Nyamara nawe yifuzaga kubereka ko urukundo rwe rutari urwo kugirirwa gusa ishyanga rimwe cyangwa ubwoko bumwe. Ubwo Yesu yavugaga ati, "Sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli," yavugaga ukuri. Kuko mu gikorwa cye cyo gufasha umunyakananikazi yashakaga gusohoza umurimo we. Uwo mugore yari umwe mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli zari zikeneye gutabarwa. Niwo wari umurimo wabo bahamagariwe, hanyuma barawirengagiza, ariko Kristo warawukora. Icyo gikorwa cya Yesu cyafunguye intekerezo z'abigishwa maze basobanukirwa n'umurimo bagombaga gukorera abatari Abayuda. Babonye neza umurimo ukomeye wari ubategereje hanze ya Yudeya. Bamenye ko hari abantu benshi bafite imibabaro myinshi itazwi n'abafite amahirwe kubarusha. Bamwe muri abo bari baratojwe gusuzugura, harimo abifuza gufashwa n'umuganga ukomeye, bafite inyota y'ijambo ry'ukuri iry'Abayuda bari baraherewe ubuntu. Hanyuma yaho, ubwo Abayuda bakomezaga kwitarura abigishwa ba Yesu kuko bahamije ko Kristo ari umukiza w'isi, kandi n'igihe urusika rugabanya Abayuda n'abanyamahanga rwakurwagaho ubwo Kristo yapfaga, icyo cyigisho ndetse n'ibindi nkabyo byerekanaga ubutumwa bwiza butagendera ku mihango cyangwa ubwenegihugu, cyagize ingaruka ikomeye ku bigishwa ba Yesu mu murimo wabo. Kugenderera Fowenisiya k'umukiza ndetse n'igitangaza yakoreyeyo byari bifite umugambi muremure. Ntabwo uwo murimo wakorewe gusa uwo mugore wari ubabaye, abigishwa ba Yesu cyangwa bari kumwe nabo, ahubwo wakorewe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Yohana igice cya 20 umurongo wa 31. Ababuzaga abantu gusanga Kristo imyaka 2000 ishize n'ubu barakora uyu munsi. Umwuka watumye hajyaho urusika hagati y'Abayuda n'abatari Abayuda uracyakora n'uyu munsi. Ubwibone n'ivangura byashyizeho inkuta zikomeye hagati y'abantu bibika bitandukanye. Kristo n'umurimo we yahawe isura mbi kandi abantu benshi bumva barahejwe mu murimo w'ubutumwa bwiza. Ariko abo bantu ntibakwiriye kumva ko bahejwe imbere ya Kristo. Nta nkuta na nkeya umuntu cyangwa Satani yashyiraho zitangira kwizera k'umuntu. Umugore w'i Fowenisiya yakoresheje kwizera maze asenya inkuta zashyizwe hagati y'Abayuda n'abanyamahanga. Nubwo hari abamucaga intege ndetse n'ibindi byamuteraga gushidikanya, uwo mugore yahisemo kwiringira urukundo rw'Umukiza. Ni muri ubwo buryo Yesu Kristo yifuza ko twamwiringira. Imigisha y'agakiza yahawe buri wese. Uretse guhitamo k'umuntu nta kindi gishobora kumubuza kwakira isezerano ry'ubutumwa bwiza twahiriwe muri Kristo. Ivangura rishingiye ku bwoko ni ikizira ku Mana. Imana ntiyita ku mikorere nk'iyo. Mu maso y'Imana abantu bose barareshya kandi bafite agaciro kamwe. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Imana ititaye ku bwenegihugu, imyaka umuntu afite cyangwa idini abarizwamo, ihamagarira buri wese kuyisanga kugira ngo abeho. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe, Uwiteka ni we wabaremye bose. Umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, ni ubereye abamwambaza bose ubutunzi, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 26 n'uwa 27, Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 28, Imigani igice cya 22 umurongo wa 2, Abaroma igice cya 10 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13.